teanya pechomwenu kuba mu bintu byobutonde sina kyenjula yakola kyasobola kyonna kalanze nikuwa maani lwendelwe mbalana yenilano omukazi awaka ate ngaosanga omugagga gwe batakiwana yate n'adaga ekyo